Ngithi angilalanga ubusuku bayizolo. Bengiloku ngibushanga phambi kwami nezolo. Blume ney'ngane zidla imali yegqolo. Bebahlanganele wine gcine bamba ngamadola. Ngapha amadoda bayakhala since baphume bayospana. Since baphuza sebayalahla. Ngapha izinja zami zezana. Phones on flight mode, high boat, uce phansi umakoti umuntu. Asikhohlwe nangeqando, high call, last call, lakudliwa umuntu. Ngithi angilalanga ubusuku bayizolo. Ngithi angilalanga ubusuku bayizolo. Ngithi angilalanga ubusuku bayizolo. Ngithi angilalanga ubusuku bayizolo. Ngitahule mangwane ntshwarele. Ngitahule ngikutlwa ke kgathetse ke bantu. Le maubane akarobala. Mazi afeka ngenzazokala. Ngoba thina ngesazo sidala. Mabafula siyofika kuqala. Ensiyophuzuka kuyoze kuvale. Ipobla, ipobla. And we bout him by the case. Abafake siyabaxosha. Bazoqwalisa le space. Bunch of intern doctors trying my patience. Izolo besimosha namapaint stage. So mamncane cela ube umngani wami. Ungiphethe umbe mnande. Isihlamahlama singenzane. So mamncane cela ungizwele nami. Kule dolo ungibhale. Isihlamahlama singenzane.
Never shorts, payday schemes of Gassim George. Joseph, you got as much as pet to not talk with some Zulu girls. I was strong on course.